Yes, it's a fish crab cookout. You know how we do it, y'all. Another one, Lamar, in the same beat.
Mama ananombea niweze fanikiwa hata watu wangu wambea hivyo hivyo pia kama snitchwe jipange jipange tena sana salute kwa mama kapange umetulea mama nimekuja daa sina getola na unaishi kwangu kaina mambo mpeto na mshukuru Mungu big up kwa salege dao na beka masonga kiukweli misido sau na mbele tunasonga plan jiko mpaka zedi lando kwanza niko plan A hustle hard everyday ukinikuta Kariakoo unasema sio mimi kwenye pesa toa macho ndo kanuni ya mjini kama kweli unanisikia squeeze mchongo pesa tawe mbaya wataminia my sister do utawatesa tahito handsome hata kama sura mbaya hindo daslam nakana kwenu una haya eti I'm flexing all day nigga, unajiona my gigi, hey!
I gotta keep on moving, and my boots still shining. I gotta keep on moving, and my boots still shining. Cause I'll move like a boss, hey! I'll move like a boss,
hey! I'll
move like a boss, hey!
So hard, the swagger zangu every day. Big beats, dinner hits kwa streets. Bila Dre, kumbuka liza liwa mbea. Wana shemba waste zoom. Bili ni bora zeri ya moja na tatu ndo danger boom. Wana jeshtambay, mbako singi zini meji koki. Maisha sezi kwa chekea. Kuzi yangu siya joti, miu mziku wana udai. Ndomana wasichoki, aka mimi bado nembwa kitani kwa karaoke. Wakacho mezuba, unani disco mtaa. Mina fanya business zangu na quick palama. Kwanza nkifika wanakumyo na vuta kaniko ba. Then kwa boot natua, soja busara kwa Zanzibar. Wa ujijui nilivo hasa mbaka leo kuwa ngwe. So ngeongeza disc.com and shut the well. Neza pako na vyo tata, misi jali kini nyeo. Wana beat njo geto dogo njate kuenda elo yo.
Yeah, I'm flexing all day. Nigga, I need to go suck a pay holler.
I gotta keep on moving.
Hey,
and my boots still shining.
Hey,
I gotta keep on moving.
I gotta,
and my boots still shining.
Wazi waulize na wanajua haifichiki iko wazi wedafu na nakufua saruti kwa kaka zetu japo chache wenye love hatupendi si wa sasa kumbe kisa cha kipumbavu kurudi kweli nitarudi nitarudi kusalimia hapa kazi sara judu kibana basi utomie pumziki sijanza juzu sifagawe mina shine muzanyago zako makuzu sijaribu kukombine mishe mishe hustle hard kama kawa Piani wavalisha wa wadwanzo na pagawa Demwako shabiki wangu Kipi sasa wa unanuna itakwaja kisuza rungu Sutomba rudi mazima yeah, I'm a music entrepreneur Yes, you can call me Izzo Bizna What's up, yaya? Saluti kwa washua kwa kunikuza mi Wanafiki wanochonga misi wasiki Izzo, naongeza bidi
I gotta keep on moving